Even if it takes forever, even if you go far away, baby, I will wait. Yes, I will wait. My mind is confused, baby. I don't know what to do, baby. I don't know, baby, I don't. Nakure la biki changa, mamutwe biki vanga. Senzi Io tu dico me se già ne fatta e se morici e se morici e se morici con me se mbakunda buona me se mufite gahunda non mi giaga guteza gahinda mgira mgiru con bigenza e se morici con me se mbakunda buona me se mufite gahunda non mi giaga guteza gahinda no no quiero con bigenza
si con me
Mugire byose namuhisha ndamukatira acizina inzira akundana n'uwamukundaga none ngo urukundo rwabo rwararohamye kandi yambwiye ko byose ari ukuberanye yambwiye ko ankunda mubwiye ko nkukunda he said no wahala ndabona nzabakunda Kunda, bona mwese mufite gahunda, none njaga guteza gahinda, ngira mbira uko mbigenza, ese muri kiko mwese mbakunda, bona mwese mufite gahunda, none njaga guteza gahinda, no no, ngira uko mbigenza.
Shayon sip on my alcohol, I wanna shayon sip on my alcohol.